anoo ku hadalow magaca guddoomi ku xigeenka xarunta horumarinta cilmi baarista koonfur galbeed ee afka qaladna la keero Southwest Development Research Center ee la keere. Runtii su-aali haddana dibanka nagada, xaruntu may eta may qubadaasa ahmiyadiya ka fadhiida may eta? Runtii waa su-aal lambaahi meeli yaalo. Runtii horta kelmadda haddana ku hormarna oo ah cilmi baaris, cilmi baaris may la kuweeda faa'iidiya la timeeyey. Horta waa ereygaas kilishi walin baahinya faham weyn an baahinyay wadan haddana tusaalaha ku qaadana ereygaas ee la erow cilmi baaris dowlad ama urur la hayna xarun cilmi baaris an la hayna runtii runtii wali kaalasee halbowlihii dhong iyo kuma qiyaaro korna markaan xarun cilmi baaris ee diidalanka baahinyay xaruntu oo la aasaasii sanadkii 2017 bilowshay ya la aasaasii hadda waa sanadii bilowin ya jirsatii magaaga markor la ku fur wali hayay Alpha Research and Bola Center xarunta cilmi baaris iyo siyaasadda ya Haiti markii baahida weyn lanqoba xarun cilmi baaris oo baahida badatii ya wali lan bedelay ama qaadanay magac leero Southwest Development Research Center ya qaadanay kulay dareema korta wala magac unan qaadanay bedelay baahi ya koyti baahi haddii meel ya koytana dareema korta may leeraay wali in baahanta xal badan yaan baahanta
Maxamed Aadan adoo mahadsan markii uu ku hadalayna cilmi baaris oo kale dadka intii badan wala dareemayaan oo mustantiyo hakadiye ama umihaada ilaa walbun quraane walan akhriyana ama dadka wala baradi haada ahlul cilmiga oo dugsiga sare ee walaay ku kuroy laakiin cilmi baaris markii la cilmigi yalla baaray oo daraasad la kusoo biyay oo heerka walbarashada hoose dhexe sare ilaa jaamacado ya cilmi ahaan mawaad laga qaado la baaray mise maladooyin kale oo bulshada caadiga aan fahamsanayne laakiin cilmi baarista markii la soo bi la fahmo ya cilmi baarista markista la kasalay
waa qodob horta muhiim ah inta la kala qaado cilmi baaris haddii la qof ka hadba say aan fahmo runtii magaagaas oo yeelabati cilmi baaris cilmi baarisas oo kelin balan ka tala galna inta cilmiga oo kelin inta cilmi baarisuna ka sameeyna xaruntu walqobad shee wali kamid intii sameeyta hormar talaabooyin hormar leh tusaale ahaan haddana tusaale ku qaadada deegaanadeen koonfur galbeed wali kana nagaday ama markastaba dabar jabka nagatay abaaro hana nagadaayaan maadaama abaarta hana nagadaasi ilaa haddii la fahmaana abaartu may sheeni may sabab intii hana nagata runtii taas oo kala wali meel kuma qonaaytay xarun cilmi baarise oo runtii meela hasaarta xaqiiqada xuq la kalsoonaado koro oo bulshada ka kalsoonaado korta laakiin su'aali haddana dib aan ka nagada cilmi baaris haddana erna ma wali baarasan oo kaliya cilmigii oo kala dugsigii dhexe dugsigii sare dugsiga jaamacado heer jaamacado bisa baarasana uli jeedideena taas mee cilmiga waa muhiim waa talaabada koowaad yaningii mudnaanta koowaad ee sii doogna heerka wala barasho laakiin hadba wali una baarane aqabado bulshada afood saarow ya baarana bulshada inte runtii dhibaatada ku sheegadaasa bulshada inte ka caawadaasa bulshada mayla ku hormariyo kora bulshada dhinac aqoon ahaan la ku hormariyo kore sheyga markun ogaana una guntan dhaadhacna tusaale ahaan wali diiday magaalada tan ee Beirut tusaale ahaan
inin gudi galna tusaale oo kale hadda wali baa hadda gudoomi ku xigeenka xarunta cilmi baarista markum koonfur galbeed deegaankii cilmi baarista lama eray oo isbaaliyaalu oo waan silsilun cilmi iyo baaris baaristan iyo cilmigu aan ahaan markii una fiirina waliba iska dayay markistii in aan fahmo cilmi baaris wala lingajeel bulshada caadiga ana saasato dareenka kiyee gabaan oo inuu fahmaan cilmi baarista tusaale cilmi waliba waa walu weydiyo aqoon ew oo markii hay weydiyay leera jidki lan qaada wal gorday cilmiga hoba cilmiga diiniga iyo lanka quraanka barade ee kitabe hadiisti iyo ahkaamta barade may helay cilmiga hele hadu cilmiga yada baare markii leera cilmiga lanka habaray la baare markii anaga la macna baaritaan lanka darajo cilmiga isku kooy waa mis mawaad ma doyin gooni oo la baara wajir markii tahay fahamsiyey geeka la keera ka maxamed ahaan bulshada cilmi baaris in sharax la keera ma inka macna ay lahaytay inta salaay lahaytay siyo yona un ogaadan walkisti in uu baahan cilmi baaris
ee ma sha Allah ee runtii idiidan wanaajidi waa sax weey inta lis fahamsiye erigaas cilmi cilmu baaris na baarisu samadaas erey hadii ana kala digdiga anoo faafahin kelana galna runtii baaritaanka hortooli ku horeeye faham faham kale sheegana waa aqoongo sheyga qofka walaa soo sameeyo haduu cilmi ama aqoon ahaan musan kala hayna run ahaantii talaabo ma qaado kor runtii sheyga walaa wala ka baaron waa cilmu cilmiga nabaar ugu haytana waa walaa sheyga bin aadamka asaas beeskan ee iyo cilmiga ee baaritaan kulli cid ka saba fahmi karta wala baaro micnihiisa ma baaritaanki ma ilaahay gurinta la gaali wala baaro hadda uli jeedid ma markaan runtii lamadaas erey markaan hadana dib aan ka nagada si dadka idhigaysado iyo barnaamijkaas in fahmaan cilmiga cilmiga waa cilmu qofka wala usugiye ku sa fahamsiye wasa sameeyo koro oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aqlahaana fahamsi cilmahan usin fahamsi baaritaankaasna waa badareema korna sheegas inta dabagal ka sameeya xaqiiqada ogaada wala ma ilaahay sheegas dhali sheegas sheekas soo saara wali leeyaa ee saameyn yeli faa'iido qasaari leeyahay sheegasi tusaalahan sheegasi qasaari faa'iido maadaam usileeyo
markuu intii aad moodna qasaari iyo faa'iido shay wali usileeyo silambara lanka ahlul cilmiga ah ya baaritaanka suubiye soo cilmigi u sabaradi
adeegsado
adeegsada wal baare
maasha Allah maasha Allah sheega cilmiga salaala kaalade cilmiga wal badan ya fudaaye laakin cilmi hada in jirna baaritaan ma kooyo
tusaale
maasha Allah tusaale hadon ha qaadan sheega wal yarne tusaale wali leeyo qasaari faa'iido li tusaale maadaama qasaari faa'iido usulee sheegi faa'iidada ama la ogaade qasaarah ama la ogaade markii sheega sala daba gala ee xaqiiqada wala ku ogaada waqti la kabi oo dinka sala kumara iyo wali la ogaaday xaqiiqada sheegasay faa'iidada qasaarah ka baran si la ku ogaadiyo wali la ku ogaaday cilmi baaris iyo la ka sameey cilmi baa waqti la gali juhdi la gali fikir la gali mal eray markaas xaqiiqada la ogaade ee markaan wali kale diba ka nagaday ee dalmarow xaruntun tan iyo markuun caas caasnay wali qobatay runtii wax qabad runtii un iserne un erno korna run ahaantii la kafaano kor runtii xaruntun wal in diiban ka shana in ka yaraan 30 dhalinyaro oo iska jiraan rag iyo dumar balle ee tawbar wal tawbari maadada yala fahamsi wali iyo cilmi baaris ka sameey doonan yala fahamsi sodon kasta oo barka markuu na dhamaayna kadib iyo wali bilaawnay baahidan ka weyn ee deegaanadun qobaan may ku mid ah wali hanin batay heerka waxbarasho ee dumarka ee magaalada Baydhabo intoon cilmi baaris ka sameeyin cilmi baaristi una sameeyni iyo wali hanin ku batay natiijo runtii ee diirlanka argagaxa yahanin batay wali markuu totalkii uu ogaani ee cilmi baaristu oo ku saabsan dumarka ee magaalada Baydhabo ee mark wali socotay in ka yaraan 7 bilood 6 bilood iyo la baaray markii cilmi baaristu una baarni ya wali habatay natiijada iyo ah iskuuladii una sawni
jaamacada in gudubna cilmi baarista meelo isinka soo bideen ee xarumo isin ogaateen cilmi baarista intii wadeen wali ba faday in aan bulshada ni ila fahamta haddi cilmi jajare oqofka cilmi baarista soo biyo lunku baahiyin islaaha
ha waa walanku baahi qofka cilmi baarista ka shaqeeyo ama ku hool galo ama shaqadiis inta runtii walilinku baahiyo koo intu sidduksa sare u saadhamay heer jaamacadeed u siciyey heerkan ka horeeya jaamacadda waa baaj intuu sahaysada intuu qofkaas iyi wal intuu ku fahamsiin maadadu cilmi baarista qof saasan hayna runtii maadadu ma ka shaqeeyo kor qof aan fahamsanayna aqoonan ka lahayna maadadu cilmi baarista gabi ahaanba ma ka shaqeeyo kor markan taas taasi aan ka jawaabo fadhi
markuu salaam barade maadadu cilmi baarista jaamacado wadankan wal ku helu kore
maasha Allah su'aal meeliya isweydiin mudongo maadun cilmi baarista sala ka barade horta waa maada eed iyo tan baahad weyn qof kasta jaamacad dhigado qof kasta bani aadam ee adduunka ku nool had urur haada fadhi dawladdi ama maylaray urur ama hay'ado runtii waa maadi aan ku maarmo korno maadadun leero cilmi baaris cilmi baarista wali aan ka tilmaamo korantii ee laf dhabarka bulshada intii ee taa cilmi baaris bulshiyan lahayna bulshadaas wali la ka tilmaamay bulshada dib dhacdantii ee taa oo runtii bulshadaasay bulshadeed ee tan dambeytantii ee taa cilmi baarista
waa man lahayn oo dugsiga hoose dhexe sare ee jaamacad Bangaalna isla taa cilmi baaris soo biiko
gabi ahaanba aan shaqs ahaanteeda wali lahamaya waayo qof aqoon lahayna ka yaraan dugsiga sare aan ku baana oo ilaan dugsiga sare waa halbowlihii walbarashado ardayga dugsiga sare markuu sa ku baha runtii wali haqaaday meelera heerkii walbarasho ee laf dhabar ka hay isla markaasna jaamacadda san gudubo tusaale ardayga jaamacadda gudubo hadda dugsiga sare uu ku dhisanayna waadigii maadooyinka dugsiga ka bahay ardayga dusan ka dhisanayna gabi ahaanba bataatan qofkaasi ka adkaadasa inta uu sa jaamacad gudubo tusaale markaan maadaama maadada la eero research ama cilmi baaris tuun runtii wali ka hiranta qof dhisan aasaaska ku dhisanyii dugsigii sare ku dhisanyii arday dhisan eeyii arday tusaahan luqadoogii fahmi korusi eeyii ya runtii shaqs ahaanteyda wali is eero koray qofkaasi ya fahmi koro la baro kor yaan aaminsana maadadun leero cilmi baaris talamaad maadadun waa maada eedeed aan baaxad weyn oo runtii sacado iyo qoraal iyo wallahan ku koobo korna oo geeka hadda la era hadda cilmi baarayaasha adduunka markuu idin fiirina runtii midba midka kale markada fiirida ku cilmi baaris badiyi waayo may sababi ku galgal badiyi waayo maadin cilmi baaris wali sameeyase meel shaqsi qof binaad an galo korna iyo galaasa cilmiha ku saaras xaqiiqadana hasaaras markaan maadadun fahan badan baahanta qofkan tusa dhisiyey dugsigar ku dhisiyeen baahanta haddii ana tusaale yar hadalkayga tusaale ka badaday haddana tusaalaha ana ku qaadada
oo tusaalegana ka saleeyas
cilmi
baaris ad oo suubiyasan wal tusaalahan aad u korto dadka caadiga ina fahmi koraan bulshadu degan sidaas cilmi baaris la suubiyay xarunta suubidi waayo ha ku bahi niil wadaag
Maasha Allah su'aalasi jawaabtii aan nagado koro aan nagado doon hadii ilaahay laakiin wali ku hormariyay mayn sababi intu una aas aasna xarun cilmi baaris ka shaqeeyasa guud ahaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ka shaqeeyasa may sababi intii una aas aasna runtii shay marka la sameeyo shaygaasi wala dadka dhaliye ama wali jiray tusaalahaan wala ero cadaadis xaruntun markuun aas aasani wali nii dhaliyey duruufo badan markuun aragnay oon unu dulqaado waynay duruufogaasi oo kamid ah tusaalahaan deegaankii oo may leeray dhibaatada ka badatay dhibaatadu ah dhiniga abaaro markaan laminka lamilan kala qaaday mid oo may leeray Ilaahay subxaana wa tacaala ummadis ka sababow iyo ummad oo may leeray ummada iyo gacantiyo ka sabab sadan iyo horta runtii abaar lan kala qaaday in badan yaa dhigaagan wali kana nagatay abaarogi ummadii baabasan ummadii dhibaateysan bal si unu ogaana xaqiiqada sun ogaana ummada cabashadiyona unu ogaana wali jir iyo wan jirna unu ogaana iyo runtii arantaasi niitaliidi intu una may leeray xaruntu aasaasna isla markaasna ku hormariina dalkii kaana shacabkii kaana intuna ku hormariina qofkii dhibaataysan dhibaatadu si sheegado intuun meel record gareen oo meel ku qorna oo may leeraay meel ka diyaarina dhibaatadiisa suusan sheegadii oo cilmi baarisan ka sameeyna ee taas taasani dhaliidii su'aali haddana dibanka nagada ee ilaa hadda maadaam maysiin qabsoomi may cilmi baarisiisan sameeytin runtii wal la kafaano kora iyo qobani guul weyn la kafaano kora guud ahaan ee deegaanadu koonfur galbeedhan hooyati iyo runtii qobani wari kumid ee cilmi baarisnin koreyti una sameyni heerka waxbarasho ee gebdho ka dhaqan magaalada tan ee Baydhabo. Baydhabo wali kamid ee tan magaalooyinka magaalooyinka weyn iyo kamid ee koonfur galbeed iyo kamid ee isla markaasna wali ka tariyay intii eeta caasimadii saddexaad ee Soomaaliya intii eeta wali ilaa haddii isweydiinay maadaama magaaladu sabaxadiyay un weynta may longway school ween oo runtii gebdho wala ka baro la ka hormariyo xirfad ahaan aqoon ahaan la ka hormariyo oo qarash la ku qaadaan bay magaaladan lan ku waay ya runtii arintaas markuu aragni ya cilmi baaris wali sameeyne ka saleysan gebdho ka saleysan ya sameeyne cilmi baaristaas walaanin ku bixay natiijo runtii ee lan ka argagaxayaan ku bati iskuulo fara badan ya booqani ee magaalada tan ee Baydhabo ka yaraan tumishan ee dugsi sare ee magaalada Baydhabo ka yaali cilmi baaris ka sameeyne ee dad badan oo xog ogaalan ee oo runtii deegaankii roogi wayle raay ee xog ogaalan haayna wal badan ya ku wareysani runtii walaanin batay boqolkiiba inta may leeraay boqolkiiba 37 gebdho inta wal qoro kor wal akhri koran halka wiilashu han wala qoran wal akhriyaan iyo deeraan tiradiyo boqolkiiba 68 iyo deeraayaan runtii arintaasi wal runtii ku yaaba taasi ya wali ka sameeyney cilmi baaristi markuun hasaarni barboosal ku diyaarini barboosal kuna ku diyaarini wal badan yahan ku bahi runtii oo haddana noo diyaar leenaan toona insha Allah la shar gareyna wa ma hanu han gudbin cid alla cidiidanayaasa hormarka reer koonfur galbeed gaar ahaan hormarka gebdho walbarashido danayaas intoona la wadaagna ya diyaaran ee runtii wali kolkonka baaqay bishwiinta magaalada Baydhabo wali ka baaqay intii hor dhawaayaan xaruntun cilmi baarista oo runtii uli jeedidiyo eta inta la ku hormari bulshada ka dhaqan reer koonfur galbeed iyo may leera inta la ku hormari may leera wadankii inta la ku hormari lan aasaasi caqabadooga jireen insha Allah inta wal badan ku qabada doonta diila heer markaan intaasan ka baaqay runtii bulshada intii hor dhawaayaan waana kama hasintiin runtii wali mahadballaran hanjeediyay raadiyaha warsan xaruntiisa magaalada Baydhabo runtii gaar ahaan saaxiibkay dalmar oo geeka barnaamij kun daadiyoy sida quruxda badan usi geeka xafiiskan inku booqday oo xaruntun yeelata magaalada tan xafiiskii kale tan inku booqday runtii wali kama hadnaqay may leera intii ilaahay door intii ilaahay xigdi bulshada kaalin weyn yahay haytan bulshada horumarkii ka shaqeeyay haytan markan ilaahay haysin door ilaahay haysin xigdi yalleena dadaalkiina meelinka si wadaa laha bulshadan wali ka baaqay intii runtii idaacadoogu fursado intii ku faa'iideysan waayo bulshada wali ku hormaraase wal tarshada fiiriyaas inta may leeraayay hadba idaacadda ka hirihiin iyo ilbaxnamadiyo hormar shakiirin tuwa bilay toofiq salaamu alaykum raxmatullahi ta'ala wa barakatuh
idiidan ma tiin kaasna may baahay gudoomiye ku xigeenka xarunta cilmi baarista koonfur galbeed Soomaaliya maxamed aadan taxis omar unka boqni xafiisdii oo kiyaala bilis kumbeedow